your Adilek baby alongside Sandboy Abatun
Then the music
Zungusha Sema siwezi fika
Zungusha
Sasa wachifika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha
Sema siwezi fika
Zungusha
Sasa wachifika Kila mtu anajirusha Rusha
Fanya speed, nipe mic ni speed Hapa mina towa hit, mini mkala street Hini ngori, toka kale true story Mina wapa don't worry, vimaji mpate kale Kadem kashikwe kale, hapa tumekuja pare Ah, nishike pare, Hini kali sunny boy, hini kali dandy sound Hini kali na misi tumi majani I swear mtapenda
Zungusha,
wale sema siwezi fika
Zungusha,
wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha,
wale sema siwezi fika
Zungusha,
wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Adilie queen, the big girl look Pony stage dem a wine like a joke Had the waistline, fit true None of them handle no come for your look Demanded them, raise them cool Call the wine, had the utter than joke Hey girl, dem me a work you one good So you have to come for your brand new look Pony stage you a bubble like a fool Call the lecture and make you a do He beats in a me head like Joe Every time you throw the girl, dem a chrome
Zungusha,
wale sema siwezi fika
Zungusha,
wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha
Wale sema siwezi fika
Zungusha
Wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Mafisi wale wanavizia Bado watasinzia Leo minafagilia Ikiwa tamchovia au pandilia Niseme ama nisiseme Niseme ama nisiseme
Zungusha
Wale sema siwezi fika
Zungusha
Wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha
Wale sema siwezi fika
Zungusha
Wale sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha
Walisema siwezi fika
Zungusha
Bona sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
Zungusha
Walisema siwezi fika
Zungusha
Bona sasa wachizika Kila mtu anajirusha Rusha
the music.